Uthando lokho sungiphisile awusanginikela uthando lwanele isikhathi sakho sungiphisile uthando lokho sungiphisile awusanginikela uthando lwanele yabona manje ngifundise Yeah, when I'm magic for you.